tsara sa potara tsa bakhadi tsabe boitsela tsela di kwa
Okay, what's up? Let's go.